Yes!
You know what this is?
Zigzag!
Another touchdown production.
Yo, rap carnival on this one. I'm not a storyteller, girl. Legwise, see
you. Exclusive from ZambianTunes.com.
Palite no saka tako tako mwache wanti. Mbuyo alinayo siyo kamba. Skinny kala chocolate oteka musana. Madansa alinayo inole. Mwaka langana kumamba bango punda bashanishe jeni. Jenny, washanishe Jenny. Salinge sabo yonda bambo tiaba. Buyo yeka yeka ona ya vende sabaya. Skinny jini na matumba ya pepo. Kumfeshi apoti ni makeup una potenshi kwan. Malips monga kashita bapo. Nkani ya tako unga funo langa nako. Gatini wheels Jenny ni londole. Nkani ya kumbuyo bango punda vikontole. Oh mama, okay oh mama. Aba pe Afrika ngani ni yokosa. Bati, mutima wambonenge na. Notiva mashanishani apa jeni ndieketa. Mbuyo alinayo siyo kamba. Skinny kala chocolate oteka musana. Madansa alinayo inole. Mwaka langana kumamba bango punda bashanishe jeni. Jenny, washanishe Jenny.
This girl, she a better than bad. One of once ever moon, she drive them mad. We have for second, and I even on the ones that side. She does have once a kumos in a mash of God. Mama, I'm waiting. Got the on the proper zone, and then I were. She got it, body like a goddess. Full of foot and boo, oh my goodness. Will you get on your magician? Come on, you see, I have a come motion.
Mbuyo alinayo siyo kamba. Skinny kala chocolate oteka musana. Madansa alinayo inole. Mwaka langana kumamba bango punda bashanishe jeni. Jenny, washanishe Jenny.
Okay,
apalomba mvuaya. Jine mwana lume okupia ni nafaya. Haiko neki, munga ni makebo. Sopano jine mwana airoku ngati pebo.
1-1, noti 2-2.
Halikuti Jenny ni mutae kupu. Okay, jina ya usiku nyama na bisupu. That's why game uyanga bai ita atijuju. Fikamba ni zatai la panja no vundu. Vamu katikuli ini ndie fudu.
Iwe, ulipiti buwanji. Wasokone za wasigi ulipiti buwanji.
Mbuyo alinayo siyo kamba. Skinny kala chocolate oteka musana. Madansa alinayo inole. Mwaka langana kumamba bango punda bashanishe Jenny. Jenny, washanishe Jenny. Mbuyo alinayo siyo kamba. Skinny kala chocolate oteka musana. Madansa alinayo inole. Mwaka langana kumamba bango punda bashanishe Jenny.
Jenny, washanishe Jenny. I see you, DJ Kasuri. I see you, come get you, bro. Drift the track. I see you, 187, 41. I see you, Bells. I see you, Dalama Dalama. I see ya.
Exclusive from ZambianTunes.com.